created with free version for non-commercial use.
Nipo happy my people by lows, lipo na know, you are beating zito la low, kila wakati nipo na flows, nyingi za kutosha kama hivi skia ulipo kwa po, na yashia na votaka, you are beating a black G, ambassador, kapamba nshatinga kama Staffy, na time lyrics, kais kwa kichwa, japo nishavuta vitu vingi, size kwa shisha, na wakilisha cause I got the power, na sababisha patu swaz pagawa, na sababisha mina black wazawa, leo kwa kuwa niko happy kwa sana,
if you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands.
Tumia pesa bila was lo mwana ile ki gangsta na washka yes bro nipo happy siku ya leo mageto nime fly utasema siku ya leo ni special ndo maana niko happy ghetto leo hii hello mami come bus ghetto to chill kwa fasi ya duasi bila was check baby jina fast kila kitu yechu si mavas tu nasababisha burudani yes. Burudika ka una burudika nami yes. Niko na chichi the don kalo black yes. Gonja songa pia niko mi na watu machi
if you happy and you know it clap your hands if you happy and you know it clap your hands if you happy and you know it clap your hands
created with free version for non-commercial use
if you happy
use.
And you know it clap your hands
created with free version for non-commercial use.